nye marie Yoma unga nwelo besanda Katu uondele tachayo Ero changi mungu Katu uondele tachayo Ero changi mungu Era karekelo mawazo Imaliji na kaingo Joma njaonu waparo Imaliji na kaingo Joma njaonu waparo Kikukelo yuma kuma Kukusi Kikukelo yuma kuma Kupuzi, analuo era gikido Kimaketo ere dunyisa Katabende kwele machonka, neno nyole gikido no Katabende kwele machonka, neno nyole gikido no Nalorumo, yomaya netemo beno Era kano mwandu echunya Para winyo donyo na pile, samadoro ibuta Para winyo donyo na pile, samadoro ibuta Gimanyoso chunya bepe, aworo Beyana choku jera nyaduse Yangu chopa poya giparo Anakano era gitiende, mamio bikonya Anakano era gitiende, mamio bikonya Pacho, giningi, newa zingore ginyakano Era kwayo inireti Katalogo thoji betama, anyola gombo gineni Katalogo thoji betama, anyola gombo gineni
Owe ula timo die, uwe niyakano